kata, wino na kata, kuwa mbali nawe malaika, nice in adata, baby no cry again, I go come back for you.
Hata mimi, nice kuchanga nyikiwa, siju tarudi lini, ama utapatwa na nini, nawaza, nawaza, oh, nawaza.
Usikonde mabuba, niombe kwa muumba, make I forget na fuba, mwenyezi naona, haya maisha bila pesa.
Nala kwa mini, tulikula kiapo we na mimi, hatuachani mpaka kifo tusikwe chini. Oh baby, oh baby.
Na kwa mini, tulikula kiapo we na mimi, hatuachani mpaka kifo tusikwe chini. Hey, oh baby.
Ujeo temeze unachokia hindi.